ZBlack.com.
1212 Tule Story known Shy guy 1, 2 Jivi ya so
Taro na chingilo uchu Shina viche ni pano nemu yu Vipense watu la ili ala ufi Mwemtuchu kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi Taro na chingilo uchu Shina viche ni pano nemu yu Vipense watu la ili ala ufi Mwemtuchu kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi
Mkutike wino umavesi Batile vika chimpa hivya wazi Pati nomba pani 5 years Ndepano shefe na hopulesi Doze pakubelenga nyuzi Fintu kuchita ingilizi Ndeviyo no kuripila mapiuzi Salali mfola inyala nilesi Somebody try to ask the boss What the income without sauce Kwema yufi mutisali la dosi Open your mind don't close Gawalanda wasenda na force What the democracy umipulizi Pepe tikele mkutu Constituents
at the way life goes to waste. Taro na chingilo uchu shina viche ni pano nemu yu Vipense watu la ili ala ufi Mwemtuchu kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi Taro na chingilo uchu shina viche ni pano nemu yu Vipense watu la ili ala ufi Mwemtuchu kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi
Batu vepe lyo ufi Nogutula yo kuti Baka tipe life ili sweet Kapatishani adimbuti Patalata mwawe miti Zesko no malaiti Saipalo ito security Kwele kefintwe ya kitipiti Kiwe yolo plazi mufundo Installation ya samka vipondo Sabai poye na kuno ninkondo Up 19 ipende fikondo
Taro na chingilo uchu Shina viche ni pano nemu yu Vipense watu la ili ala ufi Mwemtuchu kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi Taro na chingilo uchu Shina viche ni pano nemu yu Vipense watu la ili ala ufi Mwemtuchu kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi Kuchuli lako wesi
Amos Colas Clever
ZBlack.com